Tuia te rangi e tui honei, tuia te papa e takoto nei, tuia te here tangata, karongo te pō, karongo te ao, ti hei wa mauri ora. Tēnā koutou e te whānau hakurongo mai ana ki tā tātou nei reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Kua hau tēnei ko Janelle Popata, tā koutou kaikawe kōrero o te wā. E te whānau kua hono mai tā tātou nei kai kōrero o te atanei a ahorangi mā Kirimutu, kia tahuri a kia hau, ki te mihi atu ki aia tēnei ata. Tēnā koe e te whaia, Pehana.
Tēnā rā koe, Janelle, arā tēnā tātou katoa e hokurongo mai ana. Ai, ora mo tēnā i kuna i tēnei ata.
Mauri ora, tēnā koe. Mo te haka wātea te kōrero mai kia tātou tēnei ata. E te whaia, heaha te kaupapa matua, heaha ngā kaupapa pea o te wiki nei, o te wā.
Ai, well, ko tahi e he take nui kei te rohe o te whānau moana te, me te roro huri a rā i karikari. E pāna ki wetahi tangata e haere puka noa i reira. Ko te mea tuaru e pāna ki tētahi ture hau e he tēnei e te kāwanatanga kia horo haere te hanga o wetahi rore me wera atu mea. Engari, ko te mea tuatahi e pāna ki i tēnei wā, e tino pukuriri ana te whānau moana me te roro huri. I ngā wiki i mua, o e toru wiki i mua, ko ārāingi e te rori kia tai atu ki te maunga nei a Pūheke. Koe nei te maunga o te roro huri, te whānau moana me Patukoraha. Nā, ko ārangia no te mea, ko ngā tupetupe hau arā ngā sand dunes i reira i te onepue kia nei e te nuinga ko Pūheke Beach, te wāhi tapu katoa. Te tonu ngā tupetupu hau i te onepu o Karikari. Kai reira ngā kōiwi o ngā tūpuna mai rāno e tanumi ana. I rongi i aua tupetupu hau arā ngā sand dunes. People, those sand dunes are wāhi tapu. Nā, i ngā taukua pahure ake nei, i te tau 2011, kua kā tētahi ahi i kona i Pūheke, a kua puare tētahi rori hei whahai atu ki tau ahi. Engari, i te mutunga o tēnei, ko te mahi tika kia kapia tau a huarahi, kā hori i kapia. A i rungi i tēnā, ka taea e te tangata te taraiwa i tō waka i tō taraka. Ki rungi i ngā tuputupu hau, i rungi i ngā wāhi tapu. Nā, i mua o tēnā e haere ana wētahi taraka i rungi i au wāhi tapu. A e pukuriri ana te whānau moana te roro huri. A e inoe atu ana kia the Department of Conservation kia ārai kia aua rori. E hara i te rori, i te huarahi i mahia e ngā taraka. Kā hore te tari papa atawha i mahi i tēnā mahi. Ko arata kōrero, me inoe atu ki ngā tāngata, kia kaue e haere puka noa. Engari e haere tunu ana. Ka tai ki tēnei wā, o te maha o ngā tangata e haere ana me wā rātou taraka i rungi i aua wāhi tapu. Me te ki a te whānau moana te roru huri, kapia tau arori. Nā, kua kapia. Kua kapia e te whānau moana me te roru huri. Kua tautoko ngia e te papa atawhai ara the Department of Conservation. I te paraire rā, kua taimai te wetahi nanakia, kua neke, wera tērā ārai, e haere pukanoa anō i rungi i ngā wāhi tapu o te whānau moana me te roru huri. Pukuriri rawa, mātou o te kainga. He tino wāhi tapu tēnā, Kia mōhio ai tātou ki, katoa ki tēnā, me huri ki te reo pēkete.
Mm.
People, the sand dunes on Karikari Beach, and what you people know as Puheke Beach, they are full of the bones of our ancestors. They are wāhi tapu. You go across those with your vehicles, you'll get hurt, and we get hurt. The road that has been created down to Puheke Beach and to the Maunga was never meant to be there. It was there because there was a fire there and the fire brigade had to get it, open it up in order to put the fire out. They just forgot to close it when they put the fire out. And some people have been going out there and going across the bones of our ancestors, across our wāhi tapu, and hooning up and down the sand dunes and on the beach. People, you're going to get hurt. So, kāti tēnā mahi, stop it. Absolutely stop it. We are really, really angry out there. Please do not violate our sacred areas.
Mm.
So those, the block that was up, the concrete blocks that were up, have been put back in place. You are not to go out there and run around on the sand dunes, run around on our maunga. Do not do it. If you want to go down to those beaches, you can get out of your vehicles and walk. We don't mind you going down there, but please do not desecrate our wāhi tapu, the resting place of our ancestors. Mm. Please stop it. Nā, ko rongo koe Janelle taku reo, e te pokurire rawa.
Why?
O te whānau moana me te roruhuri. No reira, eho mā. We are so angry about this that if it does not stop, we are going to ask the police to intervene. Because if you do not stop violating a wāhi tapu, it means that you do not understand tikanga. Mm. You do not understand the damage you do, not only to the dunes, but to yourselves and to ourselves as the mana whenua there. And we will not let you do that. Mm. We will not let you breach our tikanga. And we will ask the Pākehā tikanga to come in and deal with you. That means we will call the police. So stop it. Yeah. Just stop it. Nā.
Mm.
Koe nā ngā tohutohu atu, ngā kuia kaumātua o te whānau moana te roruhuri. Kia kaua te tangata e haere pukano i runga i ngā wāhi tapu o te whānau moana te roruhuri. Kei whara te tangata. Mm. Aha ko mana whenua, aha ko uwai rānei.
Mm.
Ka whara te tangata. Mm. A koe nei te mea tuatahi
kia ora.
I te aroaro
o te whānau. Tēnā koe whā. Mm.
Ai. Nā, tētahi atu me, tino rerike tēnei me e pāna ki te motu katoa. Ko te hehe a takāwanatanga, kia mahi ngā mahi spade ready, koe nei te kupu i mahia, haka mahia. Spade ready projects i muri i te COVID-19. So ka puta atu ki te whaiao, ki te ao marama.
Mm.
Ka puta mai i nei spade ready projects. Pērā anō i te hanga rori, te hanga priti, te hanga hareinei. Ko tai mai te rongo mō tēnei te timatanga o te marama o Apireira. Me te ki atu ki te kāwanatanga, a National Iwi Chairsroom, me tukuna mai o whakaro mō tēnei a mā National Iwi Chairsroom e tohutohu mena kā taia, mena kā hore rai nei.
Mm.
Kā hore te kāwanatanga i hoki mai ki te kōrero ki a National Iwi Chairsroom. Tai atu ki te Friday kua pahure ake nei ara te rātuatahi o mei, kua hoki mai.
Mm.
A kua oti a rātou te tuhinga o te pire.
Mm.
I runga i tēnā, pai kare pukuriri ana mātau anō. I tēnā, no te me horekauhe me mō te tiriti, ka tāhainge ngā whenua, i raro i te Public Works Act, kia mahi a ngā rori me wera atu mea.
Nā,
nō reira, i haere tōtika atu ki a Calvin Davis, me te ki atu e kore e tae, te mahi tēnei mahi. I te wiki nenei, he mahanga mahi i oti, ina nahi i hui a Zoom, National Iwi Chairs Forum. Whiti tukau ngā tāngata i rungi i taua hui a Zoom. E mai pai kare e pukuriri ana ngā iwi puta no i te motu. Engari, i te wiki nenei, kua haka tika ngia wetahi o ngā mea kino i taua pire. Me te ki atu, e kore e taia te tāhai i te whenua Māori. Kua tautoko nge te kāwanatanga kia kaua e tāhai nge tēnā whenua. Ko te mea nui, mā te iwi Māori me te kāwanatanga e ki me pēhe tēnā, me pēhe tēnā. Nō reira ka hakatū tētahi rōpū mō ia... Ia mahi, each project, they will establish a, they will establish a committee in each region to give consent for each project. And on that committee, well, horekau he tangata Māori I rungi I au a committee I te timatanga, engari I te wikine nei, kua tautoko ngia, you must have a representative from the iwi on the consent giving authority, on the consent giving committee. Nō re e tika ana tēnā. Ko te kōrero ki au, well, I te timatanga, ka ahore rātou e u ana ki te tiriti o Waitangi. I naia nei, e tautoko ana kia give account to the Treaty of Waitangi. E kore au e haka e ki give account to. Ko te mea tika kia haka mahia te tiriti o Waitangi. Nō reira, ka tū tētahi hui a te ata nei, tētahi hui Zoom me Calvin Davis, me David Parker, koe te Minister for the Environment. Ka tukuna atu ngā kōrero ki aua minita, you must adhere to te tiriti o Waitangi. Don't even think about stealing any Māori land if you're going to put up these new projects. Don't just stick to the projects that the Pākehā wants. We need our own projects. In Kaitaia, a priority, the Far North District Council wants us to pretty up Kaitaia. There are much more important projects than prettying up Kaitaia. Like, how do we deal with the droughts? There's no water storage in Kaitaia. You need water storage in Kaitaia. We need connectivity. We need access to the internet, to our marae, to our papakainga. We've got to have that. We've got to have food security. We've got to be able to grow our own foods properly. And we've given them a series of projects that need to be done throughout the Te Tokerau to look after ngā whānau me ngā hapū puta noi I te Te Tokerau. Ka hore mātou e hehe ana kia mahi awe nei mahi me te nui o ngā piriona tāra a te kāwanatanga hei hāpai atu I ngā tāngata whairaua pērā noi ngā tāngata e noho ana I kirikiri. Nō reira, koenei ngā kōrero a te kahu o Taonui, a rā ngā tiamana o ngā iwi o te Te Tokerau. Kia mahi tika, kia u ki te tiriti o Waitangi, kia kaue e tāhaingia, ngā whenua Māori, ngā whenua o ngā iwi. Ko te nuinga o ngā whenua, he wāhi tapu, he whenua no te iwi, e hara I te Māori land, ne? Ko te nuinga kua tāhaingia. Ko te mea nui, kia tautoko ngia, mene he ana koutou ki te mahi tētahi mahi, ka tautoko ngia e te hapu o Tauarohe.
Kia ora.
Nuna ka ahore e tautoko ngia e te hapu, kau e mahia. A koe nei ngā kōrero o ka tukuna atu ki a Calvin Davis rāua ko te minita David Parker I te ata nei. Anō reira, mena ka hakarongo a ka kitea.
Kia ora.
A te wā.
Ai.
A te wā.
E mihi ana ki a koe e te whaia, mua inei o ngā kōrero inei hakamārama tēnei ata. ka nui te mihi kia koutou o te ngā iwi chief, o te moti nei, te kahu o Taonui Hoki, nō reira ka nui te mihi kia koutou e mahi tika ana.
Tēnā koe, tēnā koe e ko.
Kia ora, kia pai tō rā.
Aira, i te whānau, koeira ko te reo kōrero o te ahorangi mā Kirimutu, i whai wā te kōrero mai kia tātou tēnei iata i pā ana ki ērā kaupapa matua e rua o te wā, arā te kaupapa e kua patua nei e te hapūra o roto mai o Ngāti Kahu, te hapū o te rorohuri, te hunga, ngā tā, e haere pokano ana ki enei wahi tapu, ki ngā puke onepu o roto mai o te hapū o te rorohuri, me tā rātou pukeriri kia rātou e takahi ana i te mana o te hapūra. Nō reira koeira ko te kaupapa tuatahi, kārua ko te kaupapa tuarua, e hihi ana i te kāwanatanga te hakatau tēnei o ngā pirehau e kiana ko te Spade Ready Projects, post-COVID-19. Me te pukariri ano hoki o ngā rangatira o ngā iwi putanoa te motu e pāna ki tēnei o ngā kaupapa, me te tārātou kore whai whakaro ki ngā iwi e pāna ki tēnei o ngā pire hou. Nō reira i te whānau, tēnā koutou katoa e hakarongo mai ana ki tā tātenei reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Ko Janelle Popata tēnei, mihi nui kia koutou katoa. Kia ora rā.